ki hoki tonu mai, te wairua o te tau, ki te awhireinga, ki tēnei kirie, ki tēnei kirie. Ka pine a koe au, ki te pine o te aroha, ki te pine o te aroha.